Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabaga jimaatat galgala keessa saalama wolakka jil qabaga saasadit meter bandi 19.25 Washington DC rakada barsu saganta fan romo amajal qaba fagof dioda radio satellite nail sati internet in kanen saganta kenyo dufa jirtan dagge foto takenya jallatamo akkamoltan witata agaye sodomito ku barakum lamaf kudashan akalakob ethiopia timmo agaye digdemishan barakum lamaf torba kesum mesan kesan rani na modanditi
garelen sudan kibba mallat wali galtena ge nya mallatte san wal waran sattifu faniru jedu garen tokko mata odwarra tattam jirtu anjallan ne gamadal
presidentin sudan omar hasan al bashir akka qabaman ajajaman ni murti sadar ka dunya ti base dubatti di sudan china da wacha jiru lamenu oduke satti kan desinu gabasa qabna hangoni nigeria mo abuja fi lagos ke satti misenso to boko haram qaban ne jedu kana modu da boda diyesina sportif america fu mata she sini kamna da gefato ta kenya wa marafo ga tumura saganta kenya tin walin tura amma ballen sodutif garaja lanne ta debin
wali galten nuka sada bin sa motumma sudan ke bafri telol totan mallatte sanifi kansila halkan sambata darbe galgala kaase ojira olu rature sun cabe jechudan wali matajiru marta vanderwolf finfinne raka gabaste to ganarib telol tota rik machar har finfinne ke sattu to duti fipsakennanin umnoti motumma wali galten agenya in kabajne jedan
up to this morning they have been fighting in unity. They have troops that they don't control.
Angara gana mati kuta unity ke satti wal warana jiru humnoti to achu hindande nya qaba motumman kannen gande guban kannen ummata sibili ajjesan kana hundu maaf ke saqaba jedan garud bihima warana sudan kibba colonel Philip Aguera kajedanitti humnoti machari famana motan lafada balata to achu jecha humnoti president Salva Kiir Rif amana mota an waranan jedu president Kiir Robi Darbe wali galte kana kammalatte sayyotaw machara kajedanitti fedi siyasa kam motumman sudan kibba qabu gafi kesa sene rajedaniru gumina de demokrasumma warraksa ummata etiopia kina dawawi irrede biudan obbo haile mariam dassalenyin durataa obbo demaqe mokonnine ittana durataa dabati chago de filusa har asati bodast umramun ibsamejira hirmatonni gumi sanast umurarat ibsa jenno qapti sagal qabu kabas enato ibsa kananisi guddina shafisa fi biyetti ke satti jal qaba majiru ummaticha walin tawdan ittifufin suan ittifufu ahwa da sena nijiran hirmatonni gumi sanara ko bulcin sagari lalchi sejiru fi furuf qabso cima gaggesi na jechu sani ibsamera Durata ta unka filataman mumichu misere Ethiopia ila Mariam Dessalegn filanno barakuma lama aftor baf ihadigi wali inkan dorgoman parti le mormitu Ethiopia kesa karana gaf sera kabesan ujjachu barbaden ihadigi sa wali nujjachu kope ajachu dan uamicha dabarsaniru gama birani tigafataman hariro umata parti harana obo andom gavasillase ihadigi kara Durata asan wa michinni dabarse akuma baratame ololaf kadubatame jechudan mormani ruje dagirmai gabru makale ragaba sergen Presidentin Sudan Omar Al Bashir China da watajru gabasa James Bati namodes
Kalesa Khartoum ra telefonan ka radio Sagale America af gafi de bikennan minister imala Sudan Ibrahim Gandur President Bashir enna hoggano to biyo ta dunyati na fera manetti yaddo to kumale demutti fufani jiru hidani samudete sinjiru jedani jiru President Bashir da wonna guya furif turu arra China tijelkabu waran sad dunya lam mafarret injifatamu Japan ayani facchu sirna biyetti tigegesa murre takkargamani fkamotuma China an afera mayotaw Hogganan Sudan kun China da wachuf kun marsala mafata usati. Sudan if China nariro baye gari kaban kajaran ministerichit imala Sudan Gandur. dimida wanna sani amma way hariro biyo talameni daldal tota China Sudan ke set investi goda wajin walgayi taufi way lammi wan Sudan China ke sejiratani tikam fule fatetawu dubbatani jiru President Bashir yakawaranaf yakafarrana moma walwaran sadarf ke set gege semetti daten barakuma lamaf kudan mana murti sadarka dunya ICC dan imataman China galmeun de sama ICC biyo tamallatte sanke sejirachu rabateyu misen sotat abato golanage gumsa katokumma motumota ke satokko batiwo tabajji dabre kana na president bashir walgay gamta afrika af gar afrika ke batti malani turanti manni murti afrika ke ba akasam biyetti da mbane ajaja ke neture garu bashir utun qabamin walgay chegiddu tukutani gar biyatti debian sudan qofatun tani afrika martinu himannan icc ds kun lamiwana afrika qofatti katiye fati wantef kan ilaalcha siyaasaan toosisame jechuudhaan mormanii jiru jechuudhaan ministerichi dhimmaalaa Sudaan mormaa jiru. Himannichi nu yaaddessu jechuu miti garuu murtichi siyaasaa akka murtii warra Awurooppaa Afrikaatti xiyyeeffatanii dabarsanitti gamta Afrikaaf hawaasa addunyaatiin akkasumas biyyoota hedduudhaan mormamee jira. Kanaaf Pirezidaantii Bashir ennaaf heeraman akka pirezidaantii biyya tokkootti hojii irraa eegamu kan hojjechaa jiran jechuudhaan dubbatanitti fufuudhaan. Waye arara Sudan kibba mallatte semese na dubbatan biyikenye waye nagenye Sudan kibba lalchise ittigafata mutu rajira. Wan biyattin yerotoko kama biyikenye turtefutu untane biyya Afrika hara unde samtekun garaje kama hamati wan sige gata jirtuf jiranijiru.
Nigeria ke satti jirato nishantami ja ganda badi ya toko ke sasambata darbed atto tale listo taboko harami na jefamu bulchan kuta borno ummata mediguri fipsanijiru. Kashim Sheti ma kana kallabsa walgai maati shamarran dibbala machala kanneen chibo keessa woggato kodura butamani fudatamani ojjin yero walgai gaggeessa nittituran angoonni eessa buute shamarran kana ammayyuu hin beekin jiru. Sheti maan akka mirkaneessanitti aleellaan kun ka gaggeeffame ganda baanuu keessatti yoo ta'u maati shamarranii fudhatanii walii. Randebea maati shamarrani fudataman walin walgayi gaggeeffame irratti kana hubachiisan Boko Haram duula hokkaraa kan itti yaadamin aleellaa fi balaa boombii of wareegdotaa gaggeessuun beekama. Kunis kutaa Boornoof kutaalee biyyattii kaaba bahaa keessa ta'uun beekameera. Hokkarri loote seentummaa waggaa ja'aaf gaggeeffamu lammiiwwan Naayijeeriyaa miliyoona tokkoof qabxii shan caalaa manaaf qeerraa godaansise kuma hedduu ka ta'an immoo akka lubbuu fi dhaban sababaa ta'eera. Kun raadiyoo sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromooti. Chaayinaan gama marsariitiin basaasa gaggeessituuf deebii kennuuf Yuunaayitid Isteets qophaa'aa kan jirtu ta'uu gaazexaan Waashintan Poost dilbata kaleessaa galgala beeksisee jira. Kunis namoota dhuunfaaf kaampaaniilee gocha kana keessaa bu'aa argatan irratti uggura kaa'uu akka ta'e labsameera. Angawaa maqaan isaanii ifan taane ka bulchiinsa pirezidaant Obaamaa keessa jiran waabeeffachuun gaazexaan kun akka gabaaset Yuunaayitid Isteets uggura kana kaa'uuf murtiirra hin geenye garuu dhiyeenyatti murteessuuf jirti jedhame eegama. Pirezidaant Obaamaan eebila tokko akka mallatteessanitti ministirii maallaqaa baalangaa muummichaa fi ministirii dantaa alaa wajjin dubbachuudhaan kanneen basaasa marsariitiitti hidhata qaban akkasumas odeeffannoo argameen maallaqaa argachuuf oolchan irratti qabeenya maallaqaa qaban akkan sossoone ugguru. Cufuuf mirga qabu dhimma basaasaa gama marsariitiin gaggeeffamu kana waggaa kana keessa qiyyaafata bulchiinsa pirezidaant Obaamaa jala jira. Kunis baatii guraan dhala keessa koree haaraa kan mootummaa dhaabuu of keessaa qaba. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Baaraak Obaamaa wiixata har'aa gara kutaa kaaba dhihaa Yuunaayitid Isteetsitti argamtu Alaaskaatti mallanii jiru. Kunis jiraattota Alaaskaa waliin wal arguuf akkasumas walgayii aangawoonni Ameerikaaf ka biyya alaa hayyoonni saayinsiif kan naannoo gaggeessan kan jijjiirama qilleensaa irratti fuulleffate irratti haasaa dhageessisuuf akka ta'e beekameera. Kaayyoo walgayii kanaa waayit haawus akka jedhutti wayii olaanaan kan arkitik hagam addunyaa kana rakkisaa akka jiruuf uummanni maal gochuu akka qabu dadam. Maqsuuf ta'ee kan qophaa'e ta'uun ibsameera. Dhimmi qilleensa ho'aa deemu kun qiyyaafata haasaa pirezidaantii Ameerikaa ka torbanii al tokkotti uummataaf dhageessan mata duree torban kanaa ta'eera. Pirezidaant Obaamaan haasaa isaanii kanaan namoonni Alaaskaa keessa jiraatan irra deddeebi'anii ibidda bosona keessaa ka'uuf cabbii ituu yaa'in yeroo dheeraaf turuun saaxilamuu isaanii dubbataniiru. Oduun keenya kanuun.
ከረጋ ጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ አባኒ ነገ ጉምሳ ናይጄሪያ መጋላ ገለሙቱማ ቢየቲ አቡጃፍ መጋላ ጉድቲ ሌጎስ ከሰት ሚሴንሶ ተቦኮ አራም ተወና ጀለ ኦልቹሳ በክሲሴጅራ መጋላ ለንኩን ናኖ ለገሬ ለንፊንጣ ለኢስላሙማ ከሰሶሷን ኢንቱሬ ገባሳ ክርስቲስቴን ቱጁቤቱ ዱቢሳ
ተጃጅል ኩታብያ ናይጄሪያ ዳቢ ነገ ጉምሳሱን ሸከምቶ ተቦኮ ሃራም ሰገል ባቲ ሌላማን ደርበን ከሰ ሌጎስ ከሰትቱ አናጀለ ኦልቹ በክሲሴጅራ ቶርበን ደርብሞ ጉርባ ሸከማ ቡፈተ ጠያራ በሳሱ ቶክ ከነን ፑጋ ኪባ ገመባ ኢንጉፍ መጋላሌ ገመካባ ኩኖፍ ጎምቤ ከሰ ወሊን ቶ አናጀለ ኦልቹሳ ዳቢ ነገ ጉምሳ ገባሴራ
They may have intention of escalating the fight. After all, the current...
Lola finin su da fi yada turan. Umarra titata fin sirrin wango da mefjeccha addan tamsani jiru.
Kutale ga makaba ke sat, irrade debut an halilale bombif ukasa giggesa Boko Haram. Abujaaf gandeen naannoo isaa garuu kan haleellaan darbee darbee keessatti geggeeffamu innaa ta'u leegoos keessatti kan milkaa'e garuu yeroo tokko qofa. Xiinxalaa gameessa dhimmoota Afrikaa kan ta'an Ryan Cummings akka jedhanitti Boko Haram bakka akkaan miidhaa dhaqqabsiisu Naayijeeriyaa haleeluu fedhaa jedhan.
Magaalaaleen lamaan Boko Haramiif gama duula oofuunis ta'e gama tarsii mootiin itti qiyyeeffachuudhaaf mijoodha. Sababaan isaa waaltaa siyaasaaf dinagdee Naayijeeriyaa haleeluu waan isa dandeessisuuf.
Cummings kanneen to'annaa jala oolan sun miseensota Boko Haram ta'uuf dhiisuu isaanii gaaffii keessa galchaniiru. Waggoota darban keessa humnootiin nagaa eegumsaa Naayijeeriyaa caasaa basaasaa kan odeeffannoo garee sana walitti qabuu isa dandeessisu uummachuu hin dandeenye jedhan.
Dursanii dheeruu basaasaa qabatamaa ta'e garee sana laalu walitti qabuuf akkasumas odeeffannoo jiruufis deebii kennuu laalchisee dadhaboo turan.
Omeriin akka jedhanitti shakkamtoonni sun to'annaa jala kan oolan qorannaa gadi fagoon erga gaggeeffame booda.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 as Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:43 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenya qophiitaan ce'uu keenya dura wallee aadaa kana buzallaqeef qaallittii waaqillee wallisan kanan sin hafeera tin bohara.
Bikaba. Afrane babusa, intal kori kaban, khali jabis.
Rabbi o saruri.
Rabbi o saruri.
Sarur.
Ele,
amma.
Kele,
amma.
Alladdo,
amma.
Foren,
amma.
Alladdo,
amma.
Kermoran,
amma.
Alabba,
amma.
Afrafa,
amma.
Alukis,
amma.
Afrane,
amma.
Aluku,
amma.
Rufalla,
sugalla,
suga rabbika.
Ya hato ele ma.
O silono, silono.
አቡሽ ዘለቀፍ ቃልቲ ዋጭሌ ወለሳኒ ከናፍ ጉዳን ገለቶም ሰደደገፈቶ ተገኛ ኩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋኖ ሮሞቲ ኦፒ ስፖርቲ ዶርጎሚን ሻምፒዮና አዱኛ ቤጂንግ ቻይና ትገጌ ሰማቱረ ጥምራሜ ዶርጎሚ ከነረት ኢትዮጵያን ወርቂ ሰዲ አርገቴ አትሌቶ ተወርቂ አርገተን ከሳ ቶኮ ገንዘቤ ዲባባቲ ሶራን ቤጂንግ ትብልብሉዳን ገንዘቤ ዱብሰጅራ ወዱ ስፖርቲ ከብሮሌኒ ቀምነ ደገፈቶ ተገኛ ገሩ መሳተን ሲንዴብሳ
ባባሮ ጦሬ ድርጎሚ ሻምፒዮና አዱኛ ኩደን ሸኔሶ ቤጂንግ ቻይና ትትጅራን ያዩ ዱመት ድርጎሚ ተና ኬንያቲ ወርቂ ሄዱ አርገቹን ቶኬሶ ታይ አኩምካናን ኬንያን ወርቂ ተርብ ወልመቱዩ ማዳሊያ ኩደኒ ጃርጋቴ ቶኬሶ ታት ጃማይካ ቲታና ጃማይካለን ወርቂ ተርባፊ ወልመቱ ማዳሊያ ኩደኒ ለማቲን ገለት ዩናይትድ ስቴት ወርቂ ጃሃፍ ወልመቱዩ ማዳሊያ ኩደኒ ሰደቲ አርጋት ዩኬ ወርቂ አፉሪፊ ማዳሊያ ተርባን ገለት ኢትዮጵያን ወርቂ ሰዲፊ ማዳሊያ ሰደት ወልመቱ ኢትዮጵያ ሜትሪኩም ተቆ ዲብሽኒ ገንዘበ ዲባባት ሞይፍ ሜትሪኩም ሸኒ አሞ አልማዝ ያያነት ሞይ ማራቶኒ ማሬ ዲባባት
ኢድኪ ሰለተ ጅራት ወሌ ቢያቲኛ ወተኒ ንጉንስተኒ አትሌቶ ተቴ ሲና ይሮዲራት ከምና
አትሌቶ ቤጂንግ ኢትዮጵያ ወርቂ በላሳን ከሰተ ኮኩማም ቢጀነ ገንዘበ ዲባባት ገንዘበ ዮሲም ሜትሪኩም ተቆ ፍሪብሽኒ ሞቴንዱ በቲ ቤጂንግት ብልብል አንዱብስ ሜዋን ገንዘበን ዋን ቶርባን ዳበር ገንዘበ ጋፈነ ዋና ፈሞ አርዳቡል ፈነ ዳበር ነሚያጊቶ ኮ ገንዘበን አከላቲ በርፍቲጂ አጊቶ ከሞ አካ ጉቺ ዮጨቱ ሚሊ ለፈንቀ ፈካታ አተናማን ጀታ ጀነ ሱኔንዱራ ተሞ ገንዘበ ዲባባ እንታሎቦ ዲባባ ቀናኒ ኦቦሌቲ ጥሩነሽ ዲባባ ፍርደራርቱ ቱሉ ተክቲ አዱኛ ባቴ ዳውወቱ በገመደ ጀነቲን ማሪቴ ነደበር
ነሚ ሄዱኒ ገንዘበን ባግቴ ንታቴ ሲንጀር ካናሞ ባግን ታሎቦ ዲባባ ቀናኒ ታቴ ጀ ነሙ ወመዱን ሲፋርሳ ማል ጀታና መከን ሲፋርስ ካናኒ ገንዘበ
እሽኔው ኢሳን ወለን ንደገራኒ ሲንካን ደገር ሳሊ ባየን ወርጋራንጃ
አሃ
ገለቶማ ወር ማቲ ዲባባ ደገሩንዳፉ
በርከን ቆፍ መሮሻን መሮጃ ድርጎሚ አዱኛ ታነ ሞቴ ናሚቶ ኩማል ሲንጀረ ገንዘቤን አካላቲ በርፍቲ ሲንጀር ናሚቶ ከሞ ሚሊሲ ላፈንቀተ ዋንፊግ ፈካታ ጀ አክጉቺ ፊግዲ ሲንጀር ናሚ ዋን ዱን ሲንጀር ካን በርስቲ ጀዳ ካን ሞ ሚሊ ዋላንቀተ ላፈንቀተ ፊዲ ጀዳ ዮ ፊግ ደተ ከም ፊደ ከና ገንዘብ ያቴ ሚሊ ካን አኩም ጀር አንኮ ሜያተ ከም ፊደ ከራ
ቪጂቻ ኑ ካላፈጡ ኑ ማለንሲኑ ኑ ካላፈጡ ቃቱ ማሲና ndego mala kanjo kana
aha wamtate fu ila futuka fi dimilan nami eduna mo mati babo dibaba ke sayu wanumbe ne tokko jira ka kan san fixis wan jabdu ke jira je palmanta kan humne si ken mati babo dibaba mal ta kan fixis a ganzabe
figichi mati dibaba fkofan tikano mame amo undi kenya hoji ras jabane onno jenno metfaka ta qapti gari kan finni
aha
undi kenya bota gudda genye biyo kenya wan tuwan barbanu sankapti kana sidu dandenye nja
aha esfat mota barkan
gara dorgomi diamond league dorgo yujinitan egale paris fige oslo fige monaco fige era figicha fres gitchana kana fige
aha kana fuyu dorgomi agane dorgomi adunya ta agane getkan figu fuyu sati nya ta dugati yun qabatan fantani dorgomi adunya ta figu fambo training yo kana mo shakale du number ba chi sati nya ta dugati yun qabani akka moliti dande ta ganzabete na wana ganga kan chu hayo kan bishani yudu da kan sati yu qabda sati bisan du yu
gechun sportenya fonni barbachisu ባይ ለኛታ ቢሻን ረለ በቆና ባይ በርባጭታ
አሃ
ቻካላ ከቲም ቦዳ በቆጩ ቀብደ ያው በቆጩ ጀቹንኮ ኦጂብራው ጀቹን እንደንደት ሲግቾሊ
አሃ
ያን ሳካሱማ ሳቲ ቢከቲም ሳቲ ሲ ቲበርባጭሱ ቲኛታ ከኛቹ ቀብደ ቢሻን ሳካሱማ ነፈ ከኛ ቢሻን ባይ ንበርባጭታ ያ ሁንዳ ኮቺ ኮቱ ናፍ ቆጴ ሰውና ካናካናካ
አሃ ይላም ገንዘብ ህግዶ ገለቴፈና አማሞ ኩባ ሚላ ደባረክ ክለቦቲ ኩባ ሚላ አዱኛ በበከሞኒ ተበተውት አዱኛ ቢታቹ መትጅራን ህዱ ቢያከካቲ ቢታቹ ወትጅራን ማንቸስተር ዩናይትድ ናም ክለብ ፈረንሳይ ሞናኮ ተበት አንቶኒ ማርሽ ዩሮ ሚሊዮን ሶዶሚ ጃሃቲን ቢታቹ ፍኩርፎ ጅርት ማንቸስተር ጉርባ ገን ኹዳኒ ሰገሊ ኸንወሊኒ ተበተውት ሰዲ ሆሪቃሊን ቢታት
Angel Di Maria klabi Argentinati tabata euro miliona shantami sagaliti kuma dibbi torbatin ganni tokkon durabbitatan. Juan Mata ka klabi Spainiti tabata mo euro miliona soddomi torbati fi kuma dibbi tokkotin bitatan. Gamkhanin ammo klabi in Scotland Celtic tabata Croatia bekama Jomo Smovic bitat. Gurban tabachifachuf demu jirankun ganni diddami tokkot. Victor Wanyama ka dalotan Kenya ammo klabi Southamptoni tabata klabi isa keessa. Bau ferajer tatulle manajeri isa Ronald Keom gurbakan gadillakkisu ngurguru jed. Gurban ganni diddami afurikun yo klabi isa Southampton Norwich walin tabatte sadif duwa ammo amtetti inkopof nijane tabachu dowwan. Akkanaan deemnaan akki jecha manaajer isaatti taphataan kunin egeriifiitti taphachuu jira. Gurbaan keenyaa kunin bara 2013 keessa Southamptonitti dabalame. Tan malee Valenciaan taphataa Chelsea dhalootaan Tuuniziyaa ta'e Ayman Abdunur kilabii Monaco irraa yuuroo miliyoona 22tiin bitate. Gurbaan kana kontiraat ganna 5tiin bitatan. Gamkhaniin ammoo kilabiin Saudi Arabia Al Nasir gurbaa dhalootaan Mali Madibo Maiga hammaan tana West Ham taphatu bitate. Gurbaa ganni 27 kana le kontiraat ganna 2tiin bitatan. Ammoo dorgommii teenisii addunyaa dabara. Dorgommii teenisii addunyaa 135 United US Open jedhan US New Yorkitti jiran torbaan lamaaf taphatan. Agulbaan 13 taphatan. Dorgommiin tun taphattoota addunyaa bebeekamoon teenisii addunyaa bebeekamoon irratti wal dorgoman. Atileetii Raashiyaa beekamtuun Maariyaa Sharapova tapha irratti ribuun foon sarbaasii waan ol rifatteefi rifatteetiin tapha barana keessa baate. Sharapovaan addunyaa irratti taphaan sadeessoo jirti. Sharapovaan tunin namganni 28 waan dandaa cufa tolchee dadhabe tanaafuyyuu taphachuu hin dandeenye jettee erga feesbuukii isiirratti maxxansiteen dubbatte. Silaa harda taphattuu Awustiraaliyaa Daariyaa Gavriloolaa waliin Niyuyoorkii keessatti taphatte. Sharapovaan qophiin ispoortii har'a tanuma ansoraa hala keetii gam kiyyaa nagayaan bulla.
Dhaggeeffattoota keenyaa boor qophii waa'ee uummata Oromoo dhaggeeffachuun dagatina. Ameerikaaf uummata ishee. Kaadhimamtoonni pirezidaantummaa Ameerikaa filannoo taanuuf dorgomuudhaaf wal dorgomaa jiran garii kan heera US irra jiran seerawwan agi tokko akka jijjiiraman fedhu. Kanneen keessaa tokko dorgomaan kaadhimamtummaa dorgommii pirezidaantummaa Doonaald Tiraamp seera immigireeshinii godaantota seeraa ala biyyattii keessa jiraatanitti xiyyeeffate ka keeyyata 14ffaa jedhamu jijjiiruu fedhan. Seera kana jijjiiruudhaan godaantota seeraa ala akka Ameerikaa hin seenne gochuun ni danda'amaa jiru. Gama biraatiin kanneen yaada Tiraamp kana balaaleffatan immoo ni jiru. Qophiin irraa kanatti fuuleffate tujubetu dhiyeessa.
Torbanneen darban keessa dorgomaa pirezidaantummaa paartii Rippaabilikaanotaa kan ta'an Doonaald Tiraamp imaammata isaanii kan immigireeshinii ifa'innaa taasisan dhimmi falmisiisaa ta'e tokkos waliin dhiyaatee ture. Mucaan Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhalate yookaan dhalatte tokko mirga lammummaa Ameerikaa haa qabaatu yookaan haa qabaattu jedhu jijjiiruun fedhaa jechuu isaanii ture. Ameerikaa keessatti dhalachuudhaan lammii biyyattii ta'uun haafu isa jedhu imaammata duula filannoo isaanii keessa galchaniiru. Tiraamp dhimma kanarratti qofaa isaanii miti. Dorgomtoonni Rippaabilikaanotaa ka biroonillee ijoollee namoonni karaa seeraan ala Ameerikaa seenan godhatan lammii Ameerikaa akka hin taane barbaadu. Seerri sunis keeyyata 14ffaa jedhama. Waggoota 150 dura bara 1865 keessa gabrummaan jiraataa kanneen turan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa gabrummaa jalaa walaba baasuudhaan lammummaa Ameerikaa akka argatan gochuudhaan yaadamee karaggaasifame ture. Doonaald Tiraamp ijoollee akkasiitiin ijoollee lammii Ameerikaa argachuuf yaadamanii dhalatanii ittiin jedhu. Seera sana jijjiiruun salphaa akka hin ta'in Tiraamp ni hubatu. Sababiin isaas seerri sun heera Ameerikaa keeyyata 14ffaa irra taa'ee waan jiruuf jecha. Kanaaf jedhan Tiraamp yeroo hagamiyyuu haa fudhatu malee seera sana fooyyessuun barbaachisaadha jedhu. Duulli na filadhaa Doonaald Tiraamp immigireeshinii ilaalchisee mul'inatti ennaa lafa kaa'u namoonni seeraan ala Yuunaayitid Isteetsiin seenan lammummaa argachuun isaanii namoonni itti dabalaa seeraan ala daangaa ce'anii gara Ameerikaa akka dhufan jajjabeessaa jira jedhan. Suzana Sherry, University Nashville, Tennessee, argamu keessatti professora seeraati. United States keessatti heera biyya fooyyessuu fi mala lama jiraachuu dubbatu. Tokko mana murtii muummicha seera inni duraan bahe dogoggora jedhanii amansiisuu ennaa ta'u kaan immoo seera fooyyee qabu baasuudha. Seera fooyyessuuf immoo sagalee mana murtii bakka bu'oota uummataa afur keessaa sadiitu barbaachisa. Manni marii murtii uummataaf manni maree bakka bu'ootaa jechuudha. Keeyata 14ffaan sun egaa akkas jedha. Yuunaayitid Isteetsi keessatti kanneen dhalataniif biyya kabiroo keessatti dhalatanii lammummaa Ameerikaa kanneen argatan mirga lammii Ameerikaa akkasumas kutaa biyyattii keessa jiraatanii qabu jedha. Seenaansaa boodatti deebisamee innaa ilaalamu seerri sun kan bahe lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa lammii Ameerikaa akka ta'an kutaaleen isaan keessa jiraatanis lammii ta'uu isaanii akka mirkaneessan gochuuf jecha. Kanaafis sababaan kutaaleen Yuunaayitid Isteetsi hagi tokko yeroo sana gabrummaa labsiidhaan hin morminuu seera jedhu waan hordofaniif jecha. Kaayyoon heera Yuunaayitid Isteetsi inni ijoon mirga namaa eegsisuudha. Seeraawwan olaanoo kana keessaa tokko seerri mirga namaa murteesse tokkittii qofa. Sunis gurgurtaa dhugaatii alkoolii kan ittisu ture. Inni sunis waggoota 25 booda jijjiirame. Seerri dorgomaa paartii rippaabilikaanotaa kan Doonaald Tiraampiin dhiyaate kana qormaata kabirootu isa eega yoo hojiirra oolee jechuudha. Manni maree bakka bu'oota uummataa Ameerikaa nama fedheef lammummaa kennuu danda'a garuu lammummaa namarraa mulquuf heeraan aangoon hin kennamneef. Kanaaf jecha seerri Tiraamp aangoo koongirasiin qabu heera biyyaa keessatti akka fooyyeffamu gochuu gaafata. Seerri Tiraamp qormaata kabiroon isa mudatu seerri sun fooyyeffamnaan lammiiwwan Ameerikaa eeyyama konkolaataa oofuu argachuuf akkasumas lakkoofsa ittiin adda baafaman kan Social Security Number jedhu argachuuf ragaa lammummaa maatiiwwan isaanii eenyuun akka ta'an beeksisuu qabu jechuudhaan Yuunivarsiitii Emroo irraa Pooli Price ibsaniiru. Sanatti dabaluudhaanis Yuunaayitid Isteetsi keessatti ijoolleen dhalatan lammii biyya isa kamii ta'uu namoota lammummaan qabaanne ta'uun isaanii hin hafuu jedhu Pooliin. Dorgomaa paartii rippaabilikaanota kabiroon Jeef Buush immoo namoota seeraan ala Yuunaayitid Isteetsiin seenan ijoollee isaan Ameerikaa keessatti godhatan jedhanii dubbachuu isaaniin qeeqa hedduutu irratti dhiyaate. Kaadhimamtoonni garee rippaabilikaanotaa hedduun asitti dhalachuudhaan lammummaa argachuu mormuudhaan gara Doonaald Tiraamp goraniiru. Senatara kutaa Saawus Kaarolaayinaa irraa Liinsey Giraam, bulchaa Luuziyaanaa Baabii Jindaal, senatara kutaa Kentakii Raand Pooliif, senatara Pensilvaaniyaa duraanii Riik Saantooraam Ameerikaa keessatti dhalachuudhaan lammummaa argamu martinuun isaanii mormaniiru. Dorgomtoonni garee rippaabilikaanotaa hagi tokko kan akka Kaarlii Fiyooriinaa immoo maaloo waan hin taanetti yeroo keenya balleessuur dhimma bu'aa buusu dhimmootii siyaasaa irratti maal ta'a yoo mari'annee jedhu. Innumaayyuu seera immigireeshinii bifa qabate fooyyessuu irratti fuulleffachuu qabnaa jedhaniiru. Kan xumura torban darbee ifa ta'e galmeen imaammata duula filannoo Tiraamp akka mul'isutti waggaa waggaatti maatiiwwan 400,000 karaa seeraan ala Yuunaayitid Isteetsi seenantu ijoollee godhatu. Jeffrii Paasal waaltaa qorannaa Piiw keessatti qorataa innaa ta'an yeroo ammaa eeyyama seeraatiin ala maatiiwwan Yuunaayitid Isteetsiin seenan ijoolleen godhatan waggaa waggaatti 300,000 ta'uu isaanii ibsaniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee aga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti wixata aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina. Dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.